Ua se fulma le tolu tau sanga talu ona iei se vaenga tau si file mu I le atu Solomona. O le vaenga le nei, nga taita ia leo leo masui o le military mei au se talia nei. Ae na a waifo iai, ma se auwhainga luenga leo leo, mo se teimi le tū mau, o leo leo mai isi atunu o le Pasifika e au fiai, ma le malu o leo leo mai Samoa. E whaingo aina o le Ramsey, po o le Regional Assistance Mission Solomon Islands, Ma na awina atu ina ua le mawhaio na pupulu e leo leo I le atu Solomona. Ia le tele o vesinga ma le fetā wa I o tangata, ma le toa tele o tangata na marili wa I le atu Solomona. Ua ova I le lua piliona ta la ua faalu e le malo tele, I le ngā luenga tausi file mu le nei le Ramsey I le atu Solomona. Ai ua sauni le vaenga tausi file mu le Ramsey, e tu ua le atu Solomona. Ai to e whaafoi le tiute o le puipuinga o le file mu a le atunuu I le vasenga po le ofisa o leo leo.
Hey!
O lo fesilingi epe ua lavata pena I a leo leo a le atu Solomona la tau te tau aveina le nei tiute e unoa ma le lango lango a leo leo mai au se talie nei ma isi atunuu o le Pasifika. I le teimi nei, nā o leo leo au se tālia, o loo whātanga o na lautou o tau aveina I a upenga mālosi po whana. Ae I le atu Solomona, o loo iaipea masalonga, o le toe ali ae o le vevesi ma whetau wa inga e pe ona iei mua mua, pe ato e solo muli nei, le vaenga tau si file mua le Ramsey. E pe ona wha alia le komisina o leo leo I le atu Solomona, Frank Brendacast, E le whaingo fia le toi whea ngai utanga tolo nga tunuu, ma le tiute o le leo leo.
It's very central to our strategies that we recognise the past, but we're trying to build a police force that will serve the community in the future. And I do think while there's still concerns about the police force and there's bound to be in the community, we're slowly regaining the trust of the community.
Le komisina o leo leo le atu Solomona Frank Brendacast. Na wha alia fo I le komisina o leo leo, o le isi whaafita auli, o le te leo whana ma a upenga, o lo o salalau pea ma umi e tangatalau te lele atu Solomona. Ato e fo I mai leo leo au se talia nei, ma isi atunu o le Pasifika, o se tūlanga whaingatā, o le ao o iei, pe atu pumai se whaalavelave, e ao fi a ini whana, ma toi tutu pumai, ia vesinga ma whetaua inga, e pei ona mafuai, le vaenga tausifi le mua le Ramsey.
I think there's probably less firearms in the community than people think, but there's more firearms in the community than I'm comfortable with. So trying to actually quantify how many firearms are out there, if you did it on the basis of the number of instances where firearms are involved, you would say it's very low. But we also know there's information intelligence in the community that there are other firearms in the community that we're not seeing.
Frank Brendacast. Nā sia sia le atu Solomona le minister o mata upu le Pasifika I le malo tele, Senator Concetta Fiorenti-Wells, ma na ia fola fola ina, le faa wawu fe soasoani le malo tele I le ofisa o leo leo le atu Solomona, pe atu umuli mai, ma mai ale ngā luenga tau si file mua le Ramsey.
At no stage were we going to put a police force in the Solomon Islands, and I think I'd like to make that very, very clear. We will be giving support, we will give post-Ramsey support in terms of advisory capacity and a framework that is at the request and with the consent of the Solomon Islands government.
Le minister o mata upu le Pasifika I le malo tele I au se talia nei, Senator Concetta Fiorenti-Wells. O le masina uni o le tausanga fau, o lo whamoemoe, e to e tu uina aloa I ai, le leo leonga o le atu Solomona, ma le puipuinga o le fi le mu I le atu nuu, I leo leo, ma le malu o le ofisa o leo leo le atu Solomona lava, pe atu umuli mai, le vaenga tau si fi le mu o le Ramsey.